New generation music.
My D, my daddy. Bulontile watch them, mama big man. Manas, rinchich, baby, with a gift. You own, I'm not guilty. Kasa konga na ripa chuti, no mba was just on duty. Funafika fipugade, akachola pa city. Kupeti fopo, kutulonda mfavya mangui mwi kambongolo. Yeah, na fwaine, jebele wase helizai. Kumachacha na mfave no kukudo ati pum 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 pum. Sulaku, uze helizai. Eto nai sulaku, ne boy, ne wumbavo wanti. Ntanya na vali mpusama huku ni wambi. Kutuafika fipasini, ya mwesteru na mwini. Beleweke chef, I couldn't believe what my eyes saw. Tayali nimbwa, mwechirie. Tayali nimbwa yani. Tayali nimbwa, mwechirie. Tayali nimbwa yani. Was it a dog, your honor? It was not my dog. It wasn't a dog, your honor. It was not my dog. At busy busy switching other people's business. Muhutu banson tafefi kondo. Ata tlokusunge mwa ya kopondo. Yenda fe door to door. Nga ya ingili loku. Ya fumi noku. Patife mukuku. Mwintarika. It was not my dog. Ikubawe mboku. Tayari ni mwaya. Not leaking. Poking nose. Pamiti ya ponse. Jebele mwaya ndai kome na rionse. Nangumulande. Ine nose. I know that. Tayari ni mwaya. Tayari ni mwa. Mwechire. Tayari ni mwaya. Tayali nimbwa, mwechirie. Tayali nimbwa yani. It wasn't a dog, your honor. It was not my dog. It wasn't a dog, your honor. It was not my dog.
Machi, namare bees.
My dog
ya pena ya.
Tayali nimbwa yani.
Desa gamo kap.
Nimbwa ya mdibwa yani. Bondo.
Tayali nimbwa yani.
Nimbwa yani.
You will give.
Nimbwa yani, nimbwa yani.
Has cheese on the mix. New generation
not
music.
Guilty. No, not guilty.
Mboyan dini.